Umenipa uzima, umenipa maisha mapya Bwana, ninashukuru kwa wema wako. Umenipa uzima, umenipa maisha mapya Bwana, ninakushukuru kwa wema wako. Umenipa uzima, umenipa maisha mapya Bwana, ninashukuru kwa wema wako.
Yeah, what's up? This is Kalbi from Fatmod. And I'm so glad to bring this good news of the gospel to you people. Be blessed. Yeah. See ya.